inose. Gelo mabusu siu timiza ntoto MCs. Ambition Pisha MC fake. Ambition Dandala Ego Papa's records. Haijalishi we ni nani, timiza ndoto zako. Amini shika lako la mwenzio sio lako. Sure. Usishie kati kwa mlima wa changamoto. Aliya timiza ndoto. Stari mtoko. Mashairi mshiko. Mashabiki ndo soko. Kisa Lucifer futupe chini andiko. Najiuliza mwisho wa Ngwea ndo mwisho Chemba Squad. Au mwisho wa Langa ndo mwisho wa Kingoko. Na ng'ata sumbwa koko. Amini usiamini, life sio mchezo wa biko. Tizia viwanda na unga mkono, maana kuna taifa lolilia duniani pasipo viwanda. Kosefu wa viwanda ndo kosefu wa ajira. Kosefu wa ajira ndo wingi wa ujambazi, ndo wingi wa ukahaba, ndo wingi wa upoladi, ndo wingi wa omba omba. Timiza ndoto, amini maji sio moto, sio timiza ndoto. Acha mifunguo sio oi 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 oi.
Stick kwa kitu kile ukifanyacho wewe.
Timiza ndoto yo,
si changanya na mambo ya sofa.
Timiza ndoto yo,
stick kwa kitu kile ukifanyacho wewe.
Timiza ndoto yo,
si changanya na mambo ya sofa.
Timiza ndoto yo,
peace utafanikiwa ili unalala.
All of us, we born with dream, but the shit is hard to make it real. Since you lost hope, doing shit ain't dope. Niggas no loyalty, the thing best way is to sleep. Grow up, do avoid poverty. Okay, nigga, just ball and spin that cash. By end of it, you be dead and punished. Mr. Arabi, I see your grave. Rest in pieces, repeat this part so you pick the right star. Try your vision and watch your back, but never look back when you chase your fame. Be moral, have faith, be patient, avoid snitching. Be hopeful, like your mama taught you to be a good man. And stop pretend you're the best bad man. I'm the man, I'm the man.
Stick kwa kitu kile ukifanya tuwewe.
Timiza ndoto yo,
si changanya na mambo ya sofa.
Timiza ndoto yo,
stick kwa kitu kile ukifanya tuwewe.
Timiza ndoto yo,
si changanya na mambo ya sofa.
Timiza ndoto yo,
peace utafanikiwa ili unalala. We will fight a little funny kisha, mama ya we all want, yeah. You give peace, put a funny kiwa, mini bula la la. We will fight a little funny kisha, mama ya we all want, yeah.
Mata chizi, ana ndoto za kupona. Wanafunzi penda shule, we na ndoto za kusoma. Majukumu ya na ndoto za kuoa. Anayekunywa sumu na ndoto za kujiua. Tafutaji sichoki na ndoto za kutusua. Majumba magari na ndoto za kununua. Shachunguza vitu vingi kwa ndoto za kugundua. Nikapata vya msingi kwa ndoto za kungamua. Aliyefungwa macho na ndoto za kuona. Teja rudisha ketu sio na ndoto za kuchoma. Ndoto za Jamaica ni ndoto za marijuana. Shaota ndoto nyingi ila za mchana zina maana. Ila timiza ndoto kwenye vita pambana. Songa mbele kichwa mpuki Sofia la wama. Kuna ndoto za kijinga unaweza kuzikana. Hata mbuzi ana ndoto awe simba ale nyama.
Stick kwa kitu kile ukifanya tuwewe.
Timiza ndoto yo,
si changanya na mambo ya sofa.
Timiza ndoto yo,
stick kwa kitu kile ukifanya tuwewe.
Timiza ndoto yo,
si changanya na mambo ya sofa.
Timiza ndoto yo,
peace utafanikiwa ili unalala. We will fight a little funny kisha, mambo ya we all want, yeah. You can peace, put a funny kiwa, ili pula la la, yeah. We will fight a little funny kisha, mambo ya we all want, yeah.
Yeah, timiza ndoto sio. Tunajua mweza kapita kipindi kigumu nini. Watu wanadisi mzuri utafanya wewe kwa nini. Kasapoto wabana puwa kakuwacha mchizi wa kitani. Ila koma ukemguka nyanyuka vumilia. Timiza ndoto sio kama sisi. Hip hop revolution, meditation generation. Baba Steko. timiza ndoto, timiza ndoto please.